kun sagale America saganta afan oromoti akala kofsa saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karanga saati sadit sagale in America saganta afan oromo yeromar wita tanga jimata radio ni daf televisionin as magala Washington ra kan tamsas am jalqabera akamoltan hordofto ta kenya saganta wanjimata harrafkin defanne kan kesummesu an mitukufqaduti odu fi saganta wan harraf qamnu kesa waligalten motumma Ethiopia fi kutabulchin sa Somaliland gidutti mallatta irratti Ethiopian ifsekenuche qalein sajirenya Ethiopia kesetti mulacha jiru frakko nagenya biyetti kesa sababaje lujratonni kopi torbani kante kopi labatas isimbrangenya hangatu murasaganta kenya tinwalin tura amma odutu diyata garabafkadu tanisinda barsa
akamultani ordoto ta sagale america saganta afan oromo hodu mangalgala kana kana sinit yesu an bafkadu murodati Bulchin sananno kibba Ethiopia ananano arba minchike zattim walitte buinsa umnotan nagenya tifi namottan bulchinsa ana adda gafatan gidduti umameni lubbun namota darbu isa jirattonni sagale amerikatti himani jiru lakkofsi namottan walitte buinsa kananduani qama sadaffaadani mirkana ubatusin jirattonni fi matiwani midamtota akka sagale amerikatti manittin walitte buinsa kanani lubbun namottan kudani darbe jira Anicha kesatti gandawan argamanu wezeka elgo dambale fi chamo kesatti umnotammotumma manneen jiraattota kesa umnan senudani samicha fi darara rawwacha akkajiranu jiraattonni sagale amerikatti dabalani himani jiru godina gamotti bulchinsa ana nanno arbamin chefi ajaja polisi kantani commander kebabo adal umnotanna genya motummatini namottanna ga irratti halella rawwatame akka injirre ibsanim inumayyu umnotanna genya halella isan irratti aggamame oferra qolocha akka turan ibsanijiru gaafi bulchinsa ana addatin kankaye godina gamo ana nanno arbamin chekezatti walitte buinsa umame turen namonni lakkofsi isani addambaye himbe kamne duwisani komishini mirgana moma Ethiopia ebsa kiptata denga daba seni bexi suisa Jonathan Zabdiosi hawasarra gabase jira
hala tifayada mabufata doni irratti waligalteni motuman Ethiopia fi Somaliland gidduti tasifame bakka addaddatti dubbi ijo tayeyo mujiru kanatti motuman Ethiopia ebsa kenejira dimma kana ilalchisun motuman Britainis ebsa base jira bafqadu
morbi wali galte ka modela mangidduti tasifame walkabate mullacha jiru ratti debi kan kennani gorsani dimmana genya mu micha ministera Ethiopia ambassador Radwan Hussein dimicha ratti debi wan kara adda addati ne mullacha jiranu wan motumman isani ege ala akaintane himani jiru Ethiopian ulagalana officiati to attu Ofisheti misomsitu kabachunishe nagenya fi sochi daldala biyatiti fi buwa kabesa akataye kan himani ambasadder Radwan waligalte tibbana taasifa mirratti mormi kan kasajiranu Ethiopian milasheti ni dabbachu dandawu nishe warren soda irratti umeda jedani jiru warren kun enyu nakataani addambasani hindubbanne Dimmicha warren cimsani mormani jirachu isani kan ibsani Radwan Hussein warren wan haramiti jechu danisi callisan jirachu isani dubbataniru. Kuta Somalilandi fi akkabiyyatti bekumti kennu ilalchise kan debi kennani ambasadder Radwan akkata waligalte amma mallatteffamen lafa erga argatani boda akkata bekumti argachu Somaliland irratti Ethiopian akka ijjanno ishe beksiftuda kan ibsani. Waligalu irratti akka waligalu qabanu irra gahame male waligalteen xumura harka mootummaa isaanii keessa akka hin geenye ibsa televizhiinii biyyattii irratti kennaniin dabalanii ibsuu isaanii Kennedy Abate gabaasee jira. Haaluma walqabateen biyyi kanaan dura kutaa Somaaliilaandii bulchaa turte Biriteen mootummaan Somaaliyaatii fi mootummaan Itoophiyaa akka dhimmicha irratti marii taasisanii gaafatee jira. Embassy Motuma Britain Mukadisho Ram. Ipsa Media Awasa Twitter. Okan yero amma maka exijet amune beka murrati kennen. Motuman Britain Birmaduma Danga Somalia akka kabaju beksi Sudan. Biyotan lamman halawal labdebabal disunra of kusatani. Karana gati ni akka irrati marjatan. Wamichat iye sunisa gabasamera.
Dandi wangaranano amara tige san sababota walitibu insatin chufamani wanjuranif namoni ayana waga walinkabaju barbadan akka walargu hindandenye himatu.
Sagalin Amerika kanaso sise jiratoni magala finfinne nano amara ke safiro tankabanu akka ibsaniti lola baradarbe jalkabame inkankaye yerola mafada fi ayana killeti fi ayana chupa mati wan isani wajinini kabaju hindandenye. Kanandura ayana waga mati wanishe godinago jambaham magala Emmanuel kesa jiranu wajinini akka dabarsi tukan ibsite baratun koleji zomalule karanishe ni gana matite irrademtu sababa nage inyati fijecha wane o jacha hinjirefi gana mati isheti akka aku hindandenye himtejirti. Shamarri mbira salamawiti yemane jir amtusi mati ishe magala dabre markos kesa jiranu wajinini walargu akka hindandenye sagale Amerikati dubate jirti. Jiratu magala gondari kantura nifi erga walittibu ensichi uma meboda. Ijole isani afuri wajinini gara finfinneti kambakatani hati makani sani akain naam negavatan. Erga magala isani ke sabahani boda. Debiani mati isani wajinini ayana kabaju akain dandenye himaniro.
Dabbata motumota gamtomani tikindesitun imma gargar sanamuma Martin Griffiths Sudanit walwaransi jiota sagal lakofsi se guyada gara guyatti gara rakowan hamat de majrachun yaddesata uhiman dubbi himan dabbata motumota gamtomani Stephen Tremblay New York ifsa sabahi male farda kennanin barakana namoni milona digdemishan itsiqan gargar sanamoma argachu malu jelani garu walitbu insonni akuma dabalade manin mo humna kakabumma kenya olta demus jele Martin Griffiths kamulen walwaransa kesa jiran namota civilif egum sakataisan gargar sinamoma akakakabuf hala kamijesani fi hatattaman walwaransi akka dabbatuf waamicha yesitetti ibsa ishekesetti Griffiths bara kumalamaf digdemi afuritti hawasni addunya kesuma kannen qamole Sudan kesetti walwarana jiran irratti iba godu dandahan walwaransi cidabate gargar sinamoma lamile naga miliono talakaman gargaru fiadame galmangauf tarkamfi murtesa fiatattama fudachu qabujettetti gara odubratti yo mudabarummo Sudan kesetti walwaransa taasifama jiru tumuruudaf waligalte dukasa dabu akkafudatan hogganan gare walwaransi chakesetti irmacha jiran General Muhammad Hamdan Dagalo beksani jiru bafkadu ndabala takaba
elka warwaransi umnootan Sudan giddutti taasifama jiru waggadar be GI bila kesa jalkabeyasi yero jalkabati fi biyottan Afrika tibana kanda wacha jiranu hogganan umna dafee kakkaba yookin RSF jedame beekamu General Muhammad Hamdan Dagalo kamisa kaleessa yemmu Afrika kibbada watanu garee nisani dukasa dhaabuudhaafi akka fedhi qabu himani jiru Mari Presidenti Afrika Kibba Cyril Ramaphosa wajjinini magala Pretoria keessatti taasisan erga xumurani booda lola dhaabuudhaafi kutannoo shakkiin qabne akka qabani kan dubbatanii Muhammad Hamdan Dagalo yoomiifi eessatti akka hogganaa garee waliin lolaa jiranu General Abdul Fattah Burhani wajjinini wal arganii marii taasisanu in ibsine. Gareewwan lamman fuulleetti wal arganii mari'achuudhaafi walgayii garee biyyootan ba'aa Afrikaa yookaan IGAD ji'a darbe keessa taasifame irratti beeksisuun isaanii ni yaadatama. General Hamdan Dagalo Afrika kibbaati alattisi dhiyeenya kana Uganda, Itoophiya, Jibutiidhaa fi Keeniya daawwatanii jiru. Daawwannaa jeneraalichi Keeniya keessatti taasisanii fi marii isaan pirezidaantii Keeniya William Ruto wajjiniin taasisan irratti kan hin gammanne mootummaan jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii ambaasaaddara biyyattii Nairobi jiran gaaffiidhaa fi gara kaattumitti waamuun isaa beekameera. Garee jeneraal Dagalo yakka waraanaatiin kan himatu mootummaan Burhaanii jeneraalicha affeeruun Sadarka addunyaatti beekumtii kennuufi akka ta'e ibsuudhaaniin simannaa Keeniyaan taasifte mormee jira. Keeniyaan garuu haraara buusuudhaafi gareewwan lammanuu wajjiniin akka wal quunnamtu ibsitee jirti. Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi wal waraansa garee lamman taasisaa jiranuun yakki waraanaatiifi yakki farra namoomaa raawwachuu isaa kan ibse yommuu ta'u, wal waraansa kanaan amma ammaatti namootan 12,000 ol ta'an du'anii kanneen 1,700,000 ol ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'uun isaanii gabaasamee jira.
Ministeri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken erga wal waraansa Israa'eliif Hamaas jalqabee as yeroo arfaffaadhaaf gara walakkeessa bahaatti wayita imalanii jiranitti humnoonni waraanaa Israa'el haleellaa Gaazaa irratti fudhatan akkuma itti fufetti jira.
Antoni Bilinken daawwannaa isaanii jimaata har'aa walakkeessa bahaa keessatti jalqaban kanaani Israa'elii fi kutaa West Bankii alatti Turkii, Giriikii, Joordaan, Kuwaatar, Yuunaayitid Arab Imireet, Saawudi Arabiyaadhaa fi Masriin akka daawwatan ibsameera. Sababni ijoo daawwannaa Bilinken inni amma erga lolli raawwatee booda bulchiinsi Gaazaa akkam ta'uu qabaadhaa fi akkasumas haala gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti taasifamuu qabu irratti mari'achuudhaafi akka ta'e ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa guyyaa kaleessaa kenneen beeksisee jira. Karaa biraatiin kutaa Gaazaa bakkaawwan Kahan Yunuus, Raafaadhaafi kutaawwan walakkeessa Gaazaa keessatti kaleessa galgalaa kaasee haleellaa xiyyaaraa raawwachaa jiraachuu ishee Israa'el beeksiftee jirti. Maddi oduu ajaansi Fraans Pires qondaaltota waraana Israa'el waabeffachuudhaan akka gabaasetti haleellaa xiyyaaraa kanaan bakkaawwan humnoottan Hamaas maandheeffatan dabalatee bakkaawwan 100 ol ta'an irratti haleellaan taasifameera. Lola naannoo Kahan Yunuus keessatti taasifameen hidhattoonni Palestaayin hedduun ajjeefamuu isaaniis hanga'oonni waraana Israa'el ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Itoophiyaatti rakkoon nageenyaa waggoota lakkoofsise qaala'uu jireenyaaf sababa akka ta'e dubbatu. Jiraattonni bakkawwan adda addaa irraa sagaleen Ameerikaa dubbise. Keessuma yeroo ayyaana waggaa kanaa immoo gatiin oomishaalee adda addaa fi kan horii kanneen akka lukkuu fi sangaa dachaan dabale jechuun ibsan jiraattonni magaalaa Finfinneetti dubbisne. Naannoo Oromiyaa bakkawwan rakkoon nageenyaa jiru namoonni jiraatan ammoo inumaayyuu ayyaana waggaa erga kabajnee waggoota 4 ta'eera jedhan Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Obbo Kaffee Haalota Amiruu jiraataa godina Shawaa Kaabaa ta'uu isaanii himanii waggoota muraasa dura ayyaana qillee kana akkamiin akka ayyaaneffachaa turan inni yaadatan.
Dura yeroo qabannu muka qillee ni filannaa muka qillee san irratti qillee ni taphata dargaggooni. San immoo irratti bakkee bataskaanni bahu kanarratti bataskaanni hootadhaan ni galaa jechuudha. San immoo irratti gaa fardeen gulufsiineeti fardeeta kana an taphannu jechuudha. Iddoo fardeen itti gulufsiisanii jira. Isaa sanatti haalota akkanaa kanaa egaa namoonni walitti dhufee waliin hoolaa bitee hoolaa qalatee. Sangaa waliin qalatee nyaatee galgalaa ganama wal waamete kan dabarsaa tureetiin jedha. Kanaaf wantoota akkas akkasii kun amma namoonni keessisaa shoo gadee jira. Kana guyyaa naa deebise deemee itti ramallee amma namni gara farda buskii deemu jiru namni gara saba qeellee kanas deemu jiru.
Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti sababa rakkoo nageenyaatiin ayyaana kabajuuf qophii miti jechuun jiraattonni ibsaniiru. Godina Horro Guduruu Wallaggaatti aanaa amuruu akka jiraatan kan himan namni tokko haala jala bultii ayyaana qillee akkanaan ibsaniiru.
Akka aanaa amuruutti hin jiru, akka magaalaa Agamsaatti hin jiru, akka Kiiramuutti hin jiru, yoo fudhanne qabatamaatti gamaa gamana uummanni keenya gabaa lubbuu of gurguree achi argata si argata hidhee lubbuusaa gurguree illee deemaa oolee hin argatu. Maallaqni hin jiru, baankiin cufaadha. Tajaajilli bu'uuraalee hawaasaa nuti jennu hundi isaa cufaadha. Walirra abbaa toleetu waliin keessee banaa daandii deemeeti kan inni shaambuu dhageeti. Ishee kabuyyuu bitachuudhaaf aanaan abuurraati ka'ee guddina dhageeti kan inni birrii maallaqa baafatte daandii kana namichi garaagaraaf saaxilamuudhaan. kanafi ayana wajira ayana wajira abuiru wanguda
nano oromiyati bakedut rako nagenyatin ulkabate tajajili banki tajajili hawasuma gara gara ibun gaban abbatu hafun bakatokot walitikawamani ayana ayana fachud af sochi gara gara taisun ayana kille taba ada adda adda tindabalami ayana fatamu irga ayana fanni waggotan darbani rujachun namun yadasani kinnan himani jirum magalafin finnetis jalabulti ayana kille ilal sudan namun haas of sisni kalwensi jirenya walin ulkabate bitta gurgurtan hala baratamin ayana himfakatu jachun yadasani sagali amerikaf kinnani jirum adda tazarru mashasha jiratu magalafin finneti gati wa hunda itin bitan dacharan dabali rajachun ipsanim
wagaw ya batam uber na zinjibil bicha no yalchamaro zinjibil rom 80 ብር ምናምን ነው
ገቲም ባየ ደበሌር ገቲ ጅጅም ብላ ቆፋ አደከን እንደበለ ዱራን ሲኒ ቀርሺ ሰደተማ 5 ኪሎ ግራም ንተኮ ቀርሺ መሰደተም ገቲም ዋሁንዳ ደበሌረቹን እንደንደአማ ለኩንገሩ አከይሮ አያናት ገቲን ሳው ማንጀዱ ወሉማ ገለት አያነ ቆፋሚት ድሬኝ ቢየከን ከይስት ቃለ ኤራ ከነሞ ሃሶፍኔ ሃሶፍኔ ደደምኔ ኢስኒ ስላከኮቲ ዮሶፍሩማት አርገቴ ዋንጀሩን ቀባ ከኡምሲ ቃለን ሰገቲ ከናስ ቢየከኛ በኬ ወንገራ ገራቲ rakko na genya jira oso rakko ko furmata argate o mishni gahani no mshamay de tayada yero kanammo qalen sigatis ni hirata kanaf rakko na genya kun oso furmata argate injira sawni qalen sigrenya na genyi dibuda kan jira nammo obo fiqadu asafatin
bal gabew buzu entena yellem ahon yaw ndemtayut buzu gibat yellem ያው መንገዶችም ሁሉም ይመስለኛል የለም ያለው ነገርም ውድ ነው
ገባነ ያናኩ ነው ኩመ ሁለቱ ከና ሆምቱ እንጅሩ ሰበዳንዲን እንጅሬፍ ተውመላ ከንጅሩ አሞገቲን ይሳደቻለ ገቲ እንደለልቶስ ሊዋመን ኩምነከኛን ኦሊ ከናፍ ቢተቹ እንደንዴኝ ሆላኒስቴ ገቲሬ ኩመዲግደማ ሀገ ኩመ ሰዶብሽኒ ተዋማ አኩመ ገራገሩ ማይሳኒ ቲከናፉ ሞቱማን ኦሶፍሩማ ተወርባዴ እንጀዳ ሞቱማን ኦሶዳን ድሌ ከነን በንሲሴ ያደጀዱን ቀባ
ደልዳልቶንስ ገመሳኒቲን ሰበብ ቃለን ሰገቲት ዋንጀዳን ኢብሰኒ ጅሩም
ታምሩ ይደክሳ ሆለተን ነገደ ገባና ያናገሩ ቆባጅራ ጋወር ቢትስ ቆባጅሩ ገገና ሄጋጅርና ማጥቆ ጨመሬ ጅራ ገሩ ባየም ኮስኖላም ኩዳፉሪ እንጅራ ኩዳሸኒ እንጅራ አመሰገሊ አመሰደቲ ጅራ አኩም ሆለት ይወጭ ይበደን ገዳ አመሰገሊ ሰደቲ ካንቱሪ ባራና ኩዳን ሰገል ዋንቲ ደበሌ ቀረኒ ደበሌ ጅራ amma bara darbeerra qaranni baayya alana dabale jira kawagga kana birri fudani indidama murru birri ibashantama murra kana kana male baayina waan baayenu mudate tokkonji
namon yadasani kennan ka umso wa hundati kan jiran rakko nagenya akkate eerudan furmata argachu akkabuz gafatani rum gamabratin qalen sagati walin ulqabate gabatas gabbe sudaf motuman tarkan fi fudacha jirun gati shaqato taddada heddun gadibu irajechun hogganan banki biyolisa etiopia muratu mam የኛ ካን ኢብሰኒ ቱራኒም ገሩቡ አንሳ በተለት ሙለቹ ዲሱ ማላጀቹን ካኒማን ኦምሻሌ ኛታፍ ኦለንረት ገቲን አከይ ህርሱ ታይሱ ዳፍ ቅንዶሚን ቃሞሌ ሁንዳ በርባች ሳጀቹን ሁበቺ ሰኒ ቱራን ገባ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ምንፍኔራ
ገባ ሰገኛ ኢቲያኑን ሞ ብድሩን ድሮኒ ገረ ሄደቶታ ሁት ካሚሳ ካሌሳ ጋላና ዲማረቲ ዶኒወን ቢሻኒ ድለ ዱኛ ከሰ ደርባን ረት ሀሌላላ አወቹፍ ቱርቴ ቢሻንከሰት ዶቴቲ ሀሌላውን ጋላና ዲማረትራ ወተመኒፍ ዩናይትድ ስቴትስ ደበለቴ ቢዮኒ ብሮ ዴቪያ ከሚከና ጅሩ ካንጀሉፍ ገባስቱን ሰገለ አሜሪካ ካን ፔንታጋን ካርላ ባብ ገባሰ ቆፔሲቴ ሀለታኑን ክንደሲነራ ኑዋሊንትራ
ጋላና ዲማረቲ ኤርጋ ጋሬን ሚሊሾታ ሁት ዶኒ ወንደልደላፊ ከን ቡፈተ ወራና ረት ሀሌላ ራወቹ ጀልቀበኒ ዩናይትድ ስቴትስ ሲፊ ቢዮን ዲግደምኒ ብሮን ወልትልፉን ጋሬ ቦቢ ዮካን ኦፕሬሽኒ ኤግዶ ተበዳዲና ዮካን ፕሮስፐሪቲ ጋርዲያን ጀሉ ሁንዴሱን ዶኒወን ቢሻን እድለዱኛ ረይ ማለኒ ፈጉምሰታ ይሳጅሩ ዱቢሂማን ነገኘ በያለሳ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ክርቢ ሀለጅሩ ዮሞ ይብሰን
All told, these U.S. and coalition ships and aircraft contribute to an impressive air and missile defense capability, as well as robust intelligence.
Walma galati urubatamu, United States ifi gamtankun, dandeti tisakil lensafi misaili dinkisisa tae, akasumasi, dandeetti basaasa hordofifi sakatteensa cima halella humna waranaafi ittisa oso injedin gumaachu
akka qondaaltonni United States jedanitti dooniiwwan waraanaa Amerika, British fi Faransaay hedduun bakkoota dooniiwwan daldalaa irra socho'an iddoowwan rakkoon kunneen itti uumamaniiranitti sakatteensa taasisaa jiru. Greekii fi Denmarkis yeroo gabaabaa keessatti dooniiwwan waraanaa isaanii eegumsa dabalataaf ni ergu jedhame eegama. Dubbi himaan Pentagon Major General Pat Ryder ibsa kennaniin haleellaawwan kun balaa guddaa warra qabaniidha jedhu.
These are illegal, dangerous attacks. Since November 18th, there have been now 25 attacks against merchant vessels transiting the southern route.
Kun halella seran ala bala kabuda. Sadasa kudasadetra kase hagamati halella wan digdami shandoni wan daldala kalati kibagalana dimavi galo galana edenra darbajran rati rawatameram.
United States ifi biyoni kudan biron. Torban kana keessaa keekkachiisa kennaa jiraniin gareen Hut haleellaawwan akkasiirraa yoo of hin qusanne tarkaanfii waraanaa akka fudhatanidha. Dhimma kana ilaalchisuun John Kirby dubbii himaan nageenya biyyaalessaa United States akkas jala.
United States does not seek conflict with any nation or actor in the Middle East, nor do we want to see the war between Israel and Hamas widen in the region. But neither will we shrink from the task of defending ourselves.
United States biyya yookiin qodaa fudhattoota biyyoota baha giddu galeessaa kamiyyuu waliin wal dhabuu hin barbaaddu. Waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduus naannichatti babal'atee arguu hin barbaaddu. Garuu hojii ofirraa ittisuu dantaa keenya kan michoota keenyaa akkasumas daldalli idil-addunyaa bilisaan akka bobba'u irraas hin xiqqeessinu.
Haleellaawwan doonii irratti qiyyaafatan ammayyuu itti fufanii jiru. Hoogganaan garee Hut Yemen irraa torban kana akeekkachiisa kenneen dooniin Ameerikaa kamiyyuu qiyyaafannoo isaanii akka ta'ettis dhaadateeraa jala. Gabaasni Kaarl Abaab sagalee Ameerikaaf Pentaagon irraa ergite.
Amma immoo dabareen kan qophii torbaniiti labata. Keessumaan keenya har'aa dargaggoo ifaa balaayi jalama barreessaadha. Tibbana fiilmii inni barreesse kan ilaalcha hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu irratti kan xiyyeeffate mata dureen isaa sii seenuun jechuun qophaa'e daawwattootaaf dhiyaatee jira. Kanaan duras kitaabota sadii barreessuun dubbistoota qaqqabsiisuusaa dubbata ifaan hojii aartii fi hogbarruu Oromoo keessatti walii tumsuu dhabuun akkasumas ilaalcha hawaasni damee kanaaf qabu gadaanaa ta'uun sadarkaa barbaadameen akka hin guddanne taasisee jalla. Tsahaayi Daamxoo qophii labataa har'aaf waan ergite qabdi kunoo.
Barreessaa Ifaa Balaayi barataa yuunivarsiitii Rift Vaalii waggaa sadaffaa gosa barnootaa akkaawuntiingii barata. Addunyaa aartii fi ogbarruu Oromoo keessattis qooda fudhachaa jira. Kitaabota sadii asoosama lama mata dureen isaa Abdii jedhuu fi Rakkina Gorsi jedhu kan dhimmoota hawaasummaa ilaalchaa fi falaasama Oromoo akkasumas jiruuf jireenya uummatichaa kan ibsan irratti kan xiyyeeffatuu fi faana dhoofticha kan jedhu immoo kuusaa walaloo tokko maxxansiisuudhaan dubbistoota biraan ga'uusaa barreessaan kitaabolee kanaa himee jira.
Kitaabota bira gaafa dhaqxuudhaanii hamma sii danda'anitti hawaasa kee kitaaba sanatti bocuu qabda jedhee namana. Jiruuf jireenya hawaasaa, ilaalcha hawaasaa, eessa akka ture, eessa akka jiruu fi eessa akka deemuu qabu kitaaba keessatti ni kaasuu qabda. For example, kitaaba koo keessatti wanti jiru waa'een sirna gadaa jira, waa'een kala. Kaalandarii Oromoo jira yoom akka inni fayyadamaa ture kanattiin akka inni fayyadamaa ture walumaa galatti jiruu jireenya Oromoo amma itti argamee fi sa'aati sanatti hamma hin beeke barreesseera.
Barreessaan kun osoo dhuma barachaa jiru fiilmii tokko afaan Oromootiin barreessee qopheessee tibbana Finfinneetti eebbisiisee jira.
Yeroo teessu teessuma kee jala yeroo deemtu faana kee jala akka hin jiru sekondii tokkoof illee hin dagate.
Maaf nurratti taa'u.
Bakka sirrii bakka icciti nam tokko nagge kaawwadhu jechuun barbaada.
Warra akka kee beekaa balleessan ifa mana waan jiran akka hin laphee ifa mana nama keessatti balleessan.
Qabiyyee Qabeen filmichaa maal akka jedhus barreessichi akkanaan ibseera.
Filmii sana keessatti guutummaan godhatti kan haasa'amu, kan dubbatamu, konfliiktiin achi keessa jiru wantoonni hundi isaanii bu'aa bahii qaamni miidhamaan tokko dabarsudha. Qaamni miidhamaan tokko eessaa geessa akka inni ga'uu danda'uu fi akkasumas immoo ilaalcha akkamii hawaasni maatii dabalatee qaamni miidhamaadhaaf akka inni qabu sirriitti kan keessa gadi bu'ee agarsiisudha.
Ifaa Balaay humna barataatiin kitaaba barreessuun, fiilmii qopheessuun ulfaataadha jechuun rakkinoota isa quunnamaa turan akkamiin dandamate waan jedhu ennaa ibsu.
Addunyaa sana keessa teessee gaa hojii hojjechuun baay'ee wanta ulfaatudha. Maaliif jennaan tokko baratee barumsa barataa, barumsa dubbistaa, annimmoo maatii biraa ba'een mana karaa keessan jiraadhaan naqanteedha. Sunillee chaalenjii mataa isaatii danda'e qaba. Sana bira dabartee kilaasii yeroo dhaangaa dhisuu dandeessa. Maaliif addunyaan hojii kana yeroo baay'ee bizii ta'uu si gaafata, attenshinii keetti kennuu si gaafata addunyaan fiilmii. Maaliif jennaan sekendii tokko gidduutti wanta ibsitu ergaa mataa isaatii danda'e qabaa sana sanatti yaaduu si gaafata.
Yeroo fiilmii isaa qopheessaa turettis hanqinni maallaqaa hojii isaatti danqaa akka uume barreessaan fiilmichaa Ifaa Balaay akkanaan ibseera.
Maallaqni baay'ee chaalenjii baay'ee dhuma. Maaliif jennaan lookeeshinii bareedaa tokko fudhachuudhaaf kaameraa fuutee gaafa dhattu dirqama maallaqa kaffaleessiin dhaabbaan manaa. Maallaqa bira osoo hin ga'iin immoo wantoota waraabuu dandeessu ni qoratama. Siyaasa qabaa jedhama, amantaa walitti buusaa jedhama. Wantoota hedduu jira. Sana innis chaalenjii mataasaa danda'edha.
Barreessichi dargaggoonni muuxannoof mudannoo isaarraa ni baratu waan jedhes qoodee jira.
Jalqabarratti wanta yaaddu qabaadha kan jedhu maaliif jennaan wanta yaaddu yoo qabaatte waaqni nama si gargaara. Normalii akka aan liqeeffadhe isa ta'u ispoonsara argadhee namni naa kennee isa ta'u badhaafamee wanti yaadu hojjechuudha. Wanta yaade hojjechuudha kan nama barbaadu. Addatti dargaggoonni amma jirru kaayyoo kan jedhamu sana akka salphaatti hin ilaalle. Normaalii jiraachuudhumaaf iyyuu har'aadhaaf walitti darbuudhaaf iyyuu aarsaan hin kaffalamu. Erga aarsaa kaffaluun keenya nolleetti immoo wanta seenaa ta'uuf, wanta lafatti hafuuf, wanta dhalootaaf hafuuf, wanta dhaloota barsiisuuf aarsaa haa kaffaluun jedha. Normaalii wanta aarsaa kaffaltuuf qabaatte jennaan immoo wanta itti galma hin geenyeef hin jiru jedhee namana. Kanaaf iyyuu an wanta baradhe yoo jiraate jireenya koo keessatti hojii yoo jirru keessatti. Wanta jiraattuuf qabaatte jennaan haala kan keessa teessoo hin hojjetu. Haalli isin daangeessu.
Ifaan fuulduratti barnoota isaa xumuree hojiilee aartii fi ogbarruu Oromoo keessatti jalqabe daran cimsee itti fufuun aadaa, afaan, seenaa fi duudhaan uummatichaa dhalootaa akka dhalootatti darbuuf bifa barreeffamaatiin hojiilee jalqabe cimsee itti fufuudhaaf karoora akka qabus himee jira. Uummanni Oromoo namoota aadaa, seenaa, afaaniif duudhaa uummatichaa qoratan, barreessan akkasumas kallattii adda addaatiin beeksisan dhalootaa akka dhalootatti darbuufis hojjetanii ol ka'an cinaa dhaabbachuu qabaa jechuun waamicha taasiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf kara toro marsari tvoa afan romo dakam midale hawasa facebook twitter fi instagramin nubranga udandesu kesume sanara an mitukuf kadu gulalan sagantale namo dandi gulalan sur sagale girma dagafafi sisa yashnafi tujube hora kara midale hawasa tintamsasu tinifi producer kenya nugusu tamre ogesota studio marawalin taun saganta kenya harraf kinde fanne asumarratti golamna kannen ayyana qille kabajjanif ayyanni ayyana gari halkan gari sinifa taujan